wowe wambika umwaka kugira neza kwawe ikamba imisozi gakenyera ibyishimo ikaririmba ishimwe byawe wowe wambika umwaka kugira neza kwawe ikamba imisozi gakenyera ibyishimo ikaririmba ishimwe ryawe wowe wambika umwaka kugira neza kwawe ikamba imisozi gakenyera ibyishimo ikaririmba ishimwe wowe wambika
wowe wambika umwaka kugira neza kwawe ikamba
imisozi
imisozi gakenyera ibyishimo ikaririmba ishimwe ryawe ibyishimo ikaririmba ishimwe ryawe
hahirwa
hahirwa aba bantu bikari byawe
ntibazagira
icyiza bakena
barahiriwe abakwiringiye muri wowe bafite mwamahoro ntibazagira ikiza bakena barahirwa abasore mwami bakwizera harahirwa abakobwa bagufitemo ibyiringiro muri wowe bafite mwamahoro ntibazagira ikiza bakena barahirwa ababyeyi bakwizeye barahirwa abagabo bakwiringiye muri wowe Mana ntibazagira ikiza bakena n'umugabo kubihamya narahiriwe kuko namwizeye warahiriwe kuko wamwiringiye turahirwa tumufitemo ibyiringiro ntakiza tuzamuburana urahiriwe musore niba umwizeye urahiriwe niba umwiringiye muri Yesu ntituzagira ikiza dukena hahirwa
hahirwa
aba
bantu bikari byawe
ntibazagira
ikiza bakena ikizaba tena
hahirwa
hahirwa
amera
ababangu bikari dawe
ibazagira
ibazagira
ibazagira ikizaba tena ibazagira ikizaba tena Nibazagira ikiza batera Nibazagira ikiza batera Fichuwayo Nibazagira ikiza batera Nibazagira ikiza batera mu butayu Nibazagira ikiza batera Nibazagira ikiza batera Habe ni gihe kimpara nibazagira ikiza batena
nibazagira ikiza
batena ubukungu bwaguye hasi
nibazagira ikiza batena nibazagira
cyo gusemukirima nibazagira
itagure ikiza batena
oya oya
Jesus, I'm a sinner.